Ejo numa ndakurya kinyuma ubundi naniwe nibyukunda biragaragara ariko imyaka iranjyanye uhora ushaka ko mujya inyuma nko muri filime sidishoboreye make it simple urananiwe ntege ibyuka ntugushitura darumyima mu munyenga uzasesera mu masuka habe winyegete zizi ntoki zawe kuko nizo sinjira muri danje nizere kutameze nk'inshuti zawe dore none harago ni karabaye
ubwo nsinziriye ndakumva nubwo nsinziriye ndakumva iyo nsinziriye mba nkumva iyo nsinziriye mba nkumva ejo numa ndakurya kinyuma ubundi naniwe ejo numa ndakurya kinyuma ubundi naniwe ndaguhaye ikiniki uragoragoza birango banumba filingi gusa nanga gato na mwene
wabona nawe bakurya kinyuma nk'abanyagara ngo ujye inyuma ubanga amaze mwabandwa habana sindimo kukuraburiza
safite ubwoba
bwo gusubira mu cyaro nubwo muramumarira ndababaye nunabizi kwa jeye na nuko wanjye
nubwo nsinziriye ndakumva iyo nsinziriye mba nkumva iyo nsinziriye mba nkumva ejo numa ndakurya kinyuma ubundi naniwe ejo numa ndakurya kinyuma